Sija switch life ukupindua meza kipindi na uza mtumba natembea na nguo kali ya kumagiriza yani kipindi sina good life ukuwai kunibiza ulinambia nitafute sana pesa kama vile mimi ndo nimepoteza chumba kimoja cha kupanga una doti moja tu ya kanga kuna kipindi nilisanda baganga tamani nikupeleke kudanga baby maisha tumeishi tusinge tobo bila ubishi nilivyo hazo siku fichi adi nigino ugombe likuwa na daily city
tumetopo wow tumetopo amini kwamba tumetopo
tumetopo wow tumetopo amini kwamba tumetopo
Kuachi paka milele Mungu ametuona leo tuna mapeni Piga kazi wesonga mbele Mungu ametuona leo zamu yangu na wewe
Najua ya maisha bila mwiko wezu kasonga mbele Hata kama upendi wali lazima utafute mchele Wala tusema vibaya wanatuonea gere Sisi tunafuga ngombe wao nafuga nyele Baby kipindi sina pesa uliposikia njaa Uliziba masikio Leo nimepata pesa nianze kukukataa staki lana kama hiyo Kitaja watu waso chiti minawe tumebakia Aupendi pombe lakini unamgua bia Emu semu nachotaka minta kufanyia Ata usipona siku zako nta kutafutia
Tumetopo Wow, tumetopo Amini kwamba tumetopo
Tumetopo Wow, tumetopo Amini kwamba tumetopo
Siku achi Paka milele